This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit, kuvelile kambenene kelona othetha nani. Namkelekile ke ngayo lena injikalanga. Baphulaphuli ke sawube ke sithetha namhlanje ngesihloko esithi siyitempile yakhe, kulapho ke uThixo ahlala khona apha emizimbeni yethu. Phambi kokuba ke siqhubeke sityatyadule sithethe ngawo ke umba wanamhlanje, mema ke umakhelwane, mema abantakwenu, mema abantwana bakho, mema isihlobo, baxelele uvelile ukunomathotholo, iindaba ezilungileyo ziyashunyayelwa, iindaba ezingoYesu owafayo wavuka futhi esakube vukile, wenyuka okuhlala ngasekunene kukabawo. Apho ke elithi lizwi xa lithetha lithi uyasithandazela imini nobusuku, he is interceding for us. Ke zezo ndaba ke ezo, iindaba zoloyiso, iindaba zokunqoba, iindaba ezingaye owasithanda thina singamthandanga, wasikhetha futhi thina singamkhethanga, futhi esithandile nje usithande sisezintshaba zakhe, wasifela sisezintshaba zakhe, walihlawula ityala. Athi ke imvumi yasewisile xa ivuma ithi, xa ebengezanga umkhululi wam, xa engafelanga amatyala am, ngekuba ndithwala izibetho neziqalekiso zikaThixo wam. Tahu tahu Nkosi, tahu tahu bawo. Kungokuba ke mphulaphuli ityala ebelimelene nathi, umbhalo ubumelene nathi, uhlawuliwe. Kunjalo ke mphulaphuli, zezo ndaba ke ezi esizishumayelayo. Yile nto ke nam ndingenazo intloni njengaye uPaulus, andinazo intloni zingalo ivangeli. I am not ashamed of the gospel, ngoba ke ivangeli lingamandla okuvuka, lingamandla okuphila kwabo abasindiswayo. Ke mphulaphuli masithandaze ke, ndiyathemba ukuba sole ubamemile abantakwenu, abantwana bakho, umyeni, unkosikazi, sele bekhona ba ready for ukuva ukuthetha kukaThixo uba uthetha esithini namhlanje. Masithandaze ke bawethu namandla onke, Thixo wethu, kumkani Yehova, siyakudumisa ke ngayo le njikalanga. Thixo wethu, sithi bayethe udumo, uzuko, imbeko kuwe. Wena unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela, wena unako ukwenza ngaphezu kokuba sinako ukucinga. Thixo wethu namandla onke, bawo siyakudumisa ngawo le njikalanga. Sithi fikelela kumakhaya ngamakhaya, chukumisa inhliziyo ngenhliziyo apho emakhaya. Thixo wethu namandla onke, tshintsha ke bawo ingqiqo zabantu, makube imvuselelo, yehlisa imvuselelo yakho kuwo lo makhaya, yehlisa imvuselelo yakho kuswe sisixeko. Thixo wethu namandla onke, bawethu chukumisa ezo ntliziyo ke, ubatshintshe abantu bakho, ubavuselele abantu bakho. Makuthi ukushunyelwa kwezwi lakho kuchukumisa intliziyo, Thixo wethu namandla onke, kuvuselele futhi kurenyushe ingqiqo, kuzihlaziye. Thixo wethu namandla onke, siyakudumisa ke bawo, sithi bayethe kumkani, wenonako, wenonako, wenungahlulwa nto, kuba akukho nto inzima kuwe, awunanto zimelayo. Siyakubulela ke mzali wethu egameni lika Yesu. Siyabulela ke mphulaphuli ngokuba ke uthe wathandaza nathi. Ezindichilo ke isihloko sethu sanamhlanje sithi siyitempile yakhe. Itempile ke ngokwesintu okanye yintoni, yintoni le nto kuthiwa itempile? Itempile ke yindlu, indlu yakho apho uhlala khona yitempile yakho leyo. Thina ke ilizwi lithi siyitempile. Mhlawumbi masifunde, sifunde phaya ku kwabaseKorinte bokuqala, ivesi yileya yeshumi nesithandathu. AbaKorinte bokuqala sahluko sesesithathu ivesi yeshumi nesithandathu, 1 Corinthians 3 verse 16. Uthi ke, anazi na ukuba imizimba yenu yitempile kathi uThixo kulapho ahlala khona ngomoya wakhe. Ithi ke lento uThixo maniphinde mhlawumbi ndiqale apha ngesilungu uthi don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst. Now ibeka ngokucacileyo kuba ithi anazina ukuba imizimba yenu iyitempile kaThixo kulapho ahlala khona ngomoya wakhe. Now as bendichilo ndathi itempile yindlu indawo yokuhlala. Mhlawumbi mandithathe amanyathelo ambalwa ukubuyela emva. Kaloku izibhalo zithi ukuba ngabana wena wathengwa, awusenguyangu wakho, wathengwa ngegazi elinqabileyo. Now, as somebody othengiweyo, ithi loo nto awungo wakho. Xa uthenga isonka evenkileni, esa sonka siyayeka ukuba sesevenkile. Siyayeka ukuba sesebakeries, kuba sesakho. Xa uthengile le nto uyithengayo, you become umnikazi wayo. Kuwe umnikazi wayo. So, njengawe, njengoba ubuthengiwe uthengwa ngegazi, uthengwa nguYesu, okanye nguThixo ngegazi likaYesu. Awusenguyanga owakho. Before uthengwe, uhlawulelwe, ubuziphilela, uphila nje nakanjani na indlela orhalela uphila ngayo, okanye le obona wena kuyile ndlela orhalela uphila ngayo, okanye uyibona ilungile for obakho ubomi. Now, the moment uthengwa is the moment utshintsha okanye uyeka ukwenza ngale ndlela othanda ukwenza ngayo. Now, let's make this example. Kunebenza wenza umzekelo ngebakery again. Kunebakery okanye there is a farm. Le farmer yeyenkomo. Neenkomo zayo ezilapha phakathi. Now, umnikazi wefarm uyayithengisa. Neenkomo zayo, nezindlu nayo yonke into lapha phakathi kule fama. Mna ndifike, ndithenge le fama. Now, xa ndithenga le fama, ukuba inkomo beziqhele ukuvulelwa ngentsimbi yeshumi emini, kusasa, mna ndifuna zivulelwe ngeyesibhozo kusasa. Now, xa abasebenzi befama, inkomo efama, yonke into efama kungaziwa ubangabana ithengiwe ifama. And bengazi kubangabana imiqathango yokuba kwenziwa kanjani izinto efama zitshintshile ngenxa yomntu lo othenge ifama. Baza uqhubeka besenza ngala ndlela indala bebeqhele ukwenza ngayo. Now, this is the same for everyone ongazelwanga kabutsha, ophila ubomi ngokungathi akathengwanga. Now, you have to understand that abantu abathengiweyo akungaba basindisiweyo kuphela, naba bangasindiswanga bathengiwe qha bazazi ukuba bathengiwe. Abasengobabo kwabona kodwa abazazi ukuba ngabana abasengabongo ababo. Now, xa sishumela sisenza kanje, senza abantu bazazi ukuba ngabana bathengiwe abasengabongo ababo. Now, xa sishumela senza bazi ukuba wenzeni uThixo, ubenzele ntoni. Now, without umshumayeli, angekhe bazazi, bazawuphila ngokungathi uThixo okanye ngokungathi uYesu akazange eze, even though weza. Now, xa siqhubeka, until somebody osuka kumfama othenge omtsha lo okanye kumnikazi wefama entsha omtsha, azise abantu okanye umnikazi wefama yena ngenqo, abazise abasebenzi efama uba mamelani ke ngoku, ndiyithengile ifama. Imiqathango neendlela zokwenza izinto apha efama zitshintshile ngenxa yokuba mna ndithengile. Let's say, uba ngabana inkomo lese siqala apho zivulelwa, beziqhela uvulelwa ngeshumi, hayi ngoku zivulelwa ngesibhozo intsimbi ekuseni. Now, indlela okwenza izinto itshintshile. Ithi loo nto leyo, nendlela abantu benza ngayo izinto izotshintsha because kutshintshe umnikazi wefama. Izinto ke indlela okwenziwa ngayo izinto efama iyatshintsha ngenxa yobumntu. Ifama inomnikazi wumbi. Ayisalawulwa ngulo mntu ebekade ilawula. Mntu wumbi oyilawulayo. Now, yenze loo nto impatho ingabisafana indlela kwenzeka ngayo izinto ingabisafana neya before why kukho lo othengileyo now ke ngoku sithengiwe nje singabakhe imizimba yethu akuseyongo eyethu yeyakhe uhlala kuthi ngomoya wakhe ithi lonto apho ndiyakhona ndihambisa uThixo whenever I take a step ndisiya phambili andisahambi ndedwa ndihamba noThixo ngoba umzimba wami awusengomzimba nje wami but ngokaThixo ngoba uthengiwe na umzimba wami uyitempile inhliziyo yami kulapha hlala khona uhlala ngomoya wakhe naphi na apho ndiyakhona ndihamba noThixo futhi ndihambisa uThixo kululu ngaxa ungena emotweni yakho uthi wangena uThixo emotweni ngoku waqhuba uThixo ngoku wangena endlini uThixo ngoku why because ulapha ngaphakathi kuwe wena uyitempile now indlu ezakhiweyo lese indlu yenkonzo akuyo tempile kaThixo kulapha esihlangana khona sisizisa ubukho bukaThixo sizodumisa uThixo kunye yindawo esihlangana kuyo now ukuba bekuyiyo kwenziwa indlu kaThixo but uYesu nguye ofike wazokwenza indlu mamela uthi uYesu ethethe uthi kubafarisi uthi le tempile ndakuyingayichitha mna ndakubuya ndiyokhe ngensuku ezintathu yena ebengathethi ngale tempile bebecinga uthetha ngayo yakhiwa ngabantu bathi xa bethetha bathi yathatha iminyaka engamashumi amane ukuyokha wena uthi uzoyokha ngensuku nje ezintathu yena wabe wayengathethi ngala tempile bathetha ngayo wayethetha ngomzimba wakhe ba no bangambulala but emva kwentsuku ezintathu uzobuya avuke kwelabafileyo nawe ke ngoku itempile abuye ahamba athi enze isithembiso kubuza zohlala kodwa nizobuya ngayo ke leyo indawo ngelinye ixesha but imizimba le yethu thina sithengiwe kulapha ahlala khona akahlali uthi ihamba ithi kwenye indawo ithi akahlali kwizindlu ezakhiwe ngaba ngezandla zabantu akahlali kuyo uhlalaphi kwazakhele yona ngezakhe izandla ithi iBhayibhile singumsebenzi wezandla zakhe we are his workmanship singumsebenzi wezandla zakhe sakhiwe nguye sibunjwe nguye athi uDavide xa ethethe athi I'm fearful and wonderfully made senziwe nguThixo ukwenza uThixo wayile ndlela oyiyo wena akakwenzanga wafana nabanye abantu ngabom yilento uneminwe efana yodwa ene prince ezifana zodwa unemehlo elifana lodwa kune details ezithile na kwi DNA yakho ezenziwe nguThixo ukwenze wayilondlela oyiyo ngoba efuna ukuzohlala kuwe uyileyo ndlela now as itempile ke ngoku kufanele sazubanga bana sithwele ntoni sina ntoni ngaphakathi kuthi then xa uzazi uba ngabana uphethe ntoni awenzi nje hayi ngoba kunomthetho okunqandayo ukuba sukwenza nje uyayazi by not yonke into wena kufanele not yonke into bangabana ifanele ba ingenziwa nguwe ngoba uyazazi uthwele bani imagine ubiswekile uhlelwe nguThixo ngaphakathi come on imagine usenza nantoni leyo uzabuyenza engasindisi mntu engancedi mntu kodwa usisithwala thixo wena uthwele uthixo uhamba nje uhamba esitratweni akusahambi nje wena wedwa uhamba uthwele uthixo imagine xa sinokuyirealiza sonke thina loo nto leyo bangapha abantu abanokusindiswa ngoba the problem is that asizazi uba sithwele ntoni sicinga fani uba into enokwenza abantu basinde ngabefundisi ngabantu abathile but the moment we realize uba ngabana as a normal Christian sithwele uThixo hayi ngoba singabefundisi hayi ngoba kutheni but ngoba ungumzalwane ngoba usindisiwe ngoba uzwele kabutsha uThixo uhlala apha kuwe ngaphakathi now xa ehlala kuwe ngaphakathi akahlali kuwe ecuthe amandla uhlala kuwe namandla akhe onke yilento ithi iBhayibhile siza uthi kwi-X ithi niyakwamkeliswa amandla xa umoya oyingcwele ethe wafika ngaphakathi kuni okanye xa nithe nathwalisa umoya oyingcwele niza kwamkela amandla mandla anila yimbuzo lo owakwabuzwa kubafundi bakaYesu after bephakamise the man eyayihleli ngasetempileni icela khona ingaphakami. Bayibuzba mandla mani nala enimphakamise ngawo gamalini na eli. Now ke ngolamandla leba bebabuza ngala alapha ngaphakathi kuwe amandla kamoyo ingcwele. Imagine the good you can do. Ubuhle nobenza ukusindisa abantu. Xa unoqike nje uvula umlomo. Awudingi kuba ngabantu kuthiwe ugcotyiwe ngumfundisi. No, as long as ungumzalwane, as long as uzelwe kabutsha, uba ngumzalwane ke kukuzalwa kabutsha, uzalwa nguThixo. Uba kuba lingumdlelwane kunye noThixo. Now, as long as uzelwe kabutsha, as long as uThixo ehlala kuwe. Imagine the impact you can have. If ungayiunderstand loo nto, if ungayiqonda into uThixo akwenzele yona, le nto ingaphakathi kuwe ukuba ngabana intoni. Ngoba la mandla adale izulu nomhlaba, naw ahleli ngaphakathi kuwe. La mandla abambe isibhakabhaka endaweni asiwina namhlanje ahleli ngaphakathi kuwe. La mandla abambe asikela ulwandle umda alwenza unanamhla angawugqithi ahleli apha kuwe. La mandla aseke iziseko zehlabathi eziseka engaseki intweni kodwa unanamhla limile ahleli ngaphakathi kuwe. La mandla ayalela ngawo ubusuku nemini ahleli ngaphakathi kuwe. La ayalela ilanga ukuba malikhanyise emini ubusuku inyanga ikhanyise ebusuku kunye neenkwenkwezi. La mandla azenza zimamele zibe zisenza kanjalo namhlanje ahleli kuwe. Imagine what good you can do. Xa unokuunderstand the power engaphakathi kuwe ukuba ngubani kanti lungaphakathi kuwe. Ungatshintsha indlela othetha ngayo, ungatshintsha indlela ophatha ngayo abanye abantu, ungatshintsha amazwi owathethayo uwabhekisa kwabanye abantu ngoba ufikelwe kukuziqonda ukuba ngubani, unantoni, uphethe ntoni, ngubani kanti lo umhambisayo. Xa ungathi ke nje ucinge ujonge xa ngabana. Imagine, kwi township basikwalanga, kwalanga nje. 100 of us, sitshintshe indlela esithetha ngayo, sitshintshe indlela esiphatha ngayo abanye abantu. Yintoni ingakanani impact esinoba nayo? Yile nto babekwazi uba ngabana kwincwadi yezenzo kongezwe ngemini ngelanga elinye kongezwe amawaka amathathu kubo abo babesindiswa. Kungoba kunendlela babesebesenza ngayo. If ukuthetha kwethu kungajika ngoba sisazi uba ngubani ongaphakathi kuthi. Le ntathu Paulus athi, I can do all things through Christ who strengthens me. Athi, greater is he that is in me than the one that is in the world. Xa siunderstanda loo nto uba omkhulu ngulo ungaphakathi kwethu. Xa siunderstanda loo nto uba ngabana siloyisile ihlabathi ngoba omkhulu ungaphakathi kwethu. Yintoni engamelana nathi? Omkhulu ungaphakathi kwethu. Sithwele uThixo uhamba nje uzijongele phansi uzisizela. UThixo usonini nanini usomandlonke ungaphakathi kuwe. Uzisizela ungaziboni ngathi ungaba yinto wena, ungaziboni ngathi ungaya ndawo. Usonini nanini umdali wezulu nehlabathi ungaphakathi kuwe. Umavula kuvaliwe uhleli kuwe usithwala yena. Xa ungayiqonda loo nto akho nto engamelana nawe. Xa ungayiqonda loo nto ndiyakuxelela mntakwethu ayikho into engamelana nawe ngoba kaloku umnini into zonke ungaphakathi kuwe, wena uyindlu yakhe. Oh, hanga amehlweni angavuleka, hanga ingqiqo yenu ingavuleka, hanga ningafikelwa kukuziqonda ukuba ningobani, nithwele bani, nihamba nabani, ningaba kabani, uba njini ngaziqonda. Ndiyanithandazela bawethu namandlonke egameni likaYesu. Bevile ukuthethwa kwezi lakho abaphulaphula. Faka ukuziqonda ke mzali, faka ukuziqonda. Bagcwalise ngomoya wakho Thixo wethu namandlonke. Siyathandaza egameni likaYesu. Makuthi inhliziyo zabo zitshintshe, ingqiqo zabo zitshintshe. Ubaphakamise ubathwale ke somandla egameni likaYesu. Siyabulela ke bawo in Jesus mighty name. Amen. Phulaphuli kude kube kule veki zayo. Ube nebusuku obuhle. Be blessed.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.